Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti mu duteza amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, arakurikirwa n'ikiganiro ejo, naho saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, nubwo hashize iminsi hari ibikorwa bitandukanye bigamije gusubukura umubano hagati y'ibihugu by'u Rwanda na Uganda, umwuka ukomeje kuba mubi hagati y'ibyo bihugu byombi. Iyicwa ry'umugande mu Rwanda mu minsi ishize ryateje uburakari bwinshi ku banyagihugu baturiye umupaka uhuza ibyo bihugu byombi. Ni inkuru tubaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi uri muri Uganda.
Ubu ni hafi umwaka wose u Rwanda rufunze imipaka rusangiye na Uganda, kandi rukaburira Abanyarwanda kwirinda kwambuka muri Uganda. Ingamba zitandukanye zirimo inama ku rwego rw'abakuru b'ibihugu byombi zimaze kugerwaho mu rwego rwo gushakira umuti ibibazo, ndetse bigera n'aho Uganda yemera kurekura Abanyarwanda 9 arimaze igihe kirekire ifunze, ibashinja ibyaha bikomeye birimo gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko, gushimuta impunzi no kwica. Nuko n'u Rwanda rukaza kurekura Abanyayuganda 4 bashinjwaga kwambuka umupaka baciye mu nzira zitemewe n'amategeko, ariko ibi byose ntabwo byatumye hagira igihinduka ku mubano watokoye. Muri iki cyumweru u Rwanda rwatanze umurambo w'umunyayuganda wiciwe ku butaka bwarwo ashinjwa kwambutsa magendo, byababaje Abanyayuganda benshi. Amajana agiye kwakira umurambo ku mupaka wa Cyanika yakoreye inama, nuko bamwe bahavugira amagambo akomeye.
Ubu natwe twifuza kureba nka Uganda tukareba ikintu kigomba gukorwa cyarinda abantu bacu. Akaba kuva uyu munsi ndi kubabwira ngo dufite abantu natwe b'i Rwanda baguze amataka bagagura mu Uganda, kandi mwe mubakira. Kuva uyu munsi nta muntu ugomba kongera guhinga mu Uganda. Mwe wica twabasaba mwe kubica, sibyo? Ariko turinde igihugu cyacu, muzaho kigarukiye bagumi wabo natwe tugume iwacu.
Umushinga amategeko uhagarariye ku karere ka Gisoro mu nteko ishinga amategeko y'igihugu, bwana James Sababuturo, we yagiriye inama abaturage ba Bufumbira kutagira umutima mubi nk'abaturanyi. Ariko ijambo rye abaturage bararyinubiriye cyane, abandi barahigima.
Birababaje si rimwe nk'uko namwe mubizi, si kabiri, si gatatu, aho hari ikibazo kinini. None njyewe icyo mbasaba ni ibintu bibiri. Iyo watewe umuntu akaza akakugirira nabi, icy'ubwenge si ukugira ngo nawe ugende umugirire nabi, ubwo ntabwo ari ubwenge. Ni umugirira nabi, yakugirire nabi, umugirire nabi, agiye kuvamo intambara. Intambara agapfa abantu benshi, ntabwo ari ibintu byoroshye. No kubwira icyo ndi kubasaba ibintu bibiri. Icya mbere ni ukwitonda, mutuze, president yabimenye. Ndabyitegereza uburakari mufite, nanjye ndabufite, ariko mube intwari, mureke kurakara. Mwakoze, muyangane, mukomere.
Ariko niki koko cyabaye kugira ngo uyu munyayuganda yikirwe ku butaka bw'u Rwanda? Meya w'akarere ka Musanze, ahubwo bwicanyi bwabereye uwa Nyirigira Marie Chantal, waje aherekeje uwo murambo, yagize icyo abitangazaho.
We are sorry as Rwandans, it was not a planned action. Because we are friends, Rwandans and the Ugandans are friends.
Ati mutubabarire nk'abanyarwanda, ntabwo cyari igikorwa twari twateguye, kuko abanyarwanda n'abanyayuganda turi inshuti. Ubutumwa naha abanyayuganda n'abanyarwanda ni ukubahiriza amategeko y'u Rwanda. Mu Rwanda ntabwo byemerewe gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa kubicuruza, n'amagendo ntiyemerewe. Ushaka kwinjira mu Rwanda no kuwakorera agomba kunyura ku mipaka yemewe kandi agakurikiza amategeko y'igihugu.
It is to use the legal border, we are together and we say you condolence.
Uyu muyobozi yongeyeho ko umunyayuganda yari afite ibiyobyabwenge kandi akanagerageza kurwanya abashinzwe umutekano bagerageza kumuhagarika. Nyamara ariko kunyura mu nzira zitemewe n'amategeko ndetse no gucuruza magendo birabujijwe hafi ku isi hose. Ariko iyo aya mategeko bayishe, abafashwe bakurikiranwa n'ubutungane bagahanwa. mwene nyina w'abanyakwigenda bari bajanye mu Rwanda uvuga ko bari bikoreye umutungo w'umunyarwanda yaravuye guha muri Uganda ariko akaza kurokoka uko nuko we yabonye ibyabaye
kwa tujanye ibintu mu Rwanda turenze umupaka gakira yatugeze mu Rwanda n'uhura n'abapolisi nuko baraturasa atweguye amajani twatumize panya batiri batandatu ari babiri batikoreye twegwe turi bane ntiwabeguye rero ni njye uriho abandi bapfuye ababiri bakamuha imari ni abanyarwanda banyura ibintu ntabwo babishe bishe abakozi ubu babonye ibigenze guca barahunga kuko bo aho twabituye ntabwo baba bahari baba ari nk'aho ku muhanda nko hirya gake bumvishe imbunda zivuze nuko nabo bariro abafatiye nabo babiciye umudugudu wa Rukenye babishe babicaje ntabwo babirutseho kuko bo baba bafashe neza barundanya barabije jewe icanyirije nuko aho bavundutse nese mbabona tamiru ubwo nje nirutse baguma bararasa babonye batarampata baje kuri babanye
inteko ishinga amategeko nayo yahagurukiye iki kibazo abashinga amategeko bavuga ko ibya Uganda n'u Rwanda gusubirana bisa nk'ibyananiranye wakaba rero mu gihe gito Uganda nayo yakagombye kuburira abantu bayo kwirinda kwambuka mu Rwanda kuko ahubwo ari bo batahafitiye umutekano bitandukanye n'ibyo u Rwanda ruvuga ko abanyarwanda iyo baje mu Uganda bahohoterwa bityo umukuru w'inteko ishinga amategeko Rebecca Kadaga ategeka minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga gutegura raporo isesuye azashyikiriza abashinga amategeko mu cyumweru gitaha kuko ibintu byifashe hagati y'ibihugu byombi n'ingamba zimaze kugerwaho mu rwego rwo gukemura icyo kibazo bamwe mu baturage bo bibwira ko Uganda nayo ifunze umupaka ku ruhande rwayo ari ikibazo cyakemuka
cyashira burumwa gumye wabo Uganda nayo igafunga bakazageraho niburaho nyine bakumvikana burumwa gatuza bagakorana neza bakumvikana buri muntu hari wabo atari byari ibyo kuma baraza gutata gake gake baraza barasubirayo wapi
ariko abandi bakabona ko atari wo muti uyu abaye umunya Uganda wa kane kuraswa akicwa n'inzego z'umutekano zo mu Rwanda ariko impamvu z'u Rwanda rutanga zo kubarasa akabizi mwezi kuvuga ko bambutsaga magendo kandi bakagerageza kurwanya abashinzwe umutekano Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda usibye kutwumva ku maradio yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda
dukomeje kwifuriza intangiriro nziza z'umwaka wa 2020 mwese mu gushyira inshinge za radio zanyu ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM ni radio ijwi rya Amerika nkuko mumaze kubimenyera uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo eko hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari iki kiganiro gihagarariwe na General Roger Mizero Kasper ku buhanga bw'ibyuma naho njye mwumva kuri mikoro kandi mugiye kubona muri iki kiganiro nitwa Jean Emmanuel nayo mbahaye ikaze mu muco nyarwanda cyaraziraga gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushinga urugo ndetse cyabaga ari n'igisabo gikomeye ku muryango iyo wayikoraga uri umwari ugasama kuko wahitaga woherwa hazwi nko kukarwa k'abakobwa kakaba ari akarwa gaherereye mu karere ka Nyamasheke mu kiyaga cya Kivu nyamara uko imyaka yagiye isimburana byagaragaye ko ibyo ryari hoterwa ryakorerwaga abakobwa bityo birahagarikwa ariko umubare w'abana b'abakobwa batwara inda bakiri bato wakomeje kwiyongera wiganjemo abakiri ku ntebe y'ishuri Minisiteri y'uburezi yabonye ko iki kibazo gikomeye kandi kigira ingaruka mbi ku buzima bw'abana babyara bakiri ku ntebe y'ishuri nuko kuva mu mwaka wa 2013 itangiza gahunda yo kureba uburyo abana bafashwa bakajya bahabwa udukingirizo tubafasha kwirinda gusama bakiri mu bigo by'amashuri bigaho nyamara iki cyemezo nticyavuzweho rumwe yaba mu miryango itegamiye kuri leta ababyeyi abarezi abana ubwabo ndetse n'abanyamadini akaba ari nayo mpamvu kugeza ubu iki cyemezo kitaratangira gushyirwa mu bikorwa kiliziya gatolika mu itangazo yashyize ahagaragara mu minsi ishize Musenyeri Simaragde Mbonye Intege perezida w'inama y'episkopi gatolika mu Rwanda CP yagize ati agakingirizo si igisubizo cy'ibibazo urubyiruko rufite kugeza ubu kiliziya gatolika yiribajije atese abana nibo bagomba guhangana n'ikibazo cy'imibonano mpuzabitsina mu rubyiruko cyangwa nitwa ababyeyi Tutuba kunzi bikiganire ejo. Uyu munsi tujye kuganira kuri gahunda yo gushyira udukingirizo mu mashuri aho usanga abantu batabyumva kimwe cyane cyane abanyamadini ndetse n'imwe miryango itegamiye kuri leta. Muri iki kiganiro turaza kumva umwe mu bakobwa batwaye inda yiga mu mwaka wa gatanu w'amashuri abanza atubwira uko byamugendekeye. Turaza kandi kumva bamwe mu baturage bo mu karere ka Kamonyi twaganiriye batubwira icyo batekereza kuri iyi ngingo. No ku musozo w'iki kiganiro turaza kumva umwe mu bashinzwe uburezi mu karere ka Rulindo atubwira byinshi kuri iyi gahunda yo gushyira udukingirizo mu mashuri. Ese mwe tugiye kubana muri iki kiganiro mutekereza iki kuri iyi gahunda yo gukoresha udukingirizo ku banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye Nimo dusangiza ibitekerezo byanyu ingero cyangwa inyunganizi aho mwatwara cyo tumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ari 07/28/22/32. Mwa dusangiza ibitekerezo byanyu kandi muciye kuri nimero yacu ya WhatsApp ari 07/8/75/81. Mwanyura kandi no kumbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram. Yemerere rero mbere yuko twanzika n'ikiganiro cy'uyu munsi banza nakire mugenzi wanjye ukeza Kristera ugiye kutugezaho bimwe mu bitekerezo n'inkwara tugejejeho ibiganiro byatambutse. Kristera uraho?
Uraho neza.
Amakuru y'iminsi?
Amakuru ni meza cyane.
Ndabona vision warayitangiye neza.
Cyane uyu ni umwaka w'ingororano.
Reka rongo hakanya tugeze ibyo bitekerezo ndagaruka dukomeza n'ikiganiro mu kanya.
Rero bakunze b'ikiganiro mudukurikiye nkuko bisanzwe buri kimwe twagezaho ubutumwa mu mwara tugejejeho mu kiganiro ejo. Uyu munsi wa none ubutumwa buribanda ku kiganiro cyagarukaga ku muryango ariko twibandaga ku babyeyi bashyira igitutu ku bana babo ngo bashake. Aha twaribazaga tuti se mubona ari ngombwa ko umuntu ashyirwaho igitutu kugira ngo ashake. Dore ibitekerezo mwadusangije bakunze b'ikiganiro. Kirenga Ivode uherereye mu karere ka Kicukiro aravuga ko ababyeyi badakwiriye kwivanga mu myanzuro ijyanye no gushinga ingo kw'abana babo. Ati kuko hari igihe bishobora kuzabaviramo gusenya bitwaje ko ababyeyi babo babashyizeho igitutu. Karekezi Karikte uherereye mu karere ka Karongi mu butumwa bwe aravuga ko igitera ababyeyi gushyira igitutu ku bana babo biva ku kureba inyungu zabo bwite. Ata kenshi iyo bigeze mu miryango usanga impande zombi zikurura zishyira. Naho wose Ivete uherereye Kanombe mu butumwa bwe aravuga ko igitera ababyeyi gushyira igitutu ku bakobwa ari uko baba bafite ubwoba ko bazagumirwa mu gihe imyaka yaba yabajyanye. Uyu ni yatwibwiye gusa mu butumwa bwe yagize ati byambayeho ababyeyi banjye cyane cyane papa wanjye ambwira ko ngomba gushyingirwa kuko nkuze cyane. Nawe udukurikiye wagira uruhare mu kiganiro ejo aho wakwifashisha nimero ya telefoni igendanwa ariyo 07/28/82/32 cyangwa se kuri 07/8/75/41/1. Iyi nimero mwayifashisha mutwohereza n'ubutumwa kuri WhatsApp. Mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka Facebook na Instagram aho mujya ashakirwa mukandikamo Ijo Youth Echo mu magambo arambuye. Dukomereze ku butumwa bw'Uwambaje Maria aho avuga ko ahiriri mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba yagize ati icyo kiganiro ni cyiza cyane. Ababyeyi bareke abana babo bifatira umwanzuro wo gushaka mu gihe bumva biteguye bihagije. Kuko kubaka urugo si ugukina ikinamico. Ndagijimana Alfredi uherereye mu karere ka Kayonza aravuga ko bidakwiriye ko ababyeyi bashyira igitutu ku bana. Ati kuko nibyumvikana ukuntu umubyeyi yahatira umwana kubaka kandi atari uzamutungira urugo. Dusoza Jean Baptiste Twagira Yezu mu butumwa bwe avuga ko ababyeyi bashyira igitutu ku bana ngo bashake kugira ngo umuryango uzaguke utazacika. Ubutumwa twari dufite bwa rubu eme wakomeza n'ikiganiro.
Reka dutangire n'ikiganiro ejo cy'uyu munsi aho turi kuganira kuri gondo gushyira udukingirizo mu mashuri aho usanga abantu benshi batabivugaho rumwe cyane cyane abanyamadini ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rigaragaza ko mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere abakobwa miliyoni 21 bari hagati y'imyaka 15-19 na miliyoni 2 bari munsi y'imyaka 16 baterwa inda buri mwaka. Ikigega cy'umuryango w'abibumbye cyita ku baturage UNFPA kigaragaza ko abakobwa 20 bari munsi y'imyaka 18 bo muri ibyo bihugu aribo babyara ku munsi. Inda zitateguwe mu rubyiruko rw'u Rwanda ni kimwe bihangayikishije. Mu mwaka wa 2016 Minisiteri y'Ubuzima yagaragaje ko abana b'abakobwa 17,444 bari hagati y'imyaka 16-19 batewe inda zitateguwe kandi benshi muri bo bikaba byaratumye bahagarika kwiga. Mu mwaka wa 2018 abana b'abakobwa bari munsi y'imyaka 18,119 nibo batwaye inda. Naho mu mwaka ushize 2019 kugeza mu kwezi kwa 9 abarenga 16,000 bari bamaze guterwa inda zitateguwe kandi benshi muri bo bikabagiraho ingaruka mbi zirimo no gucikiza amasomo yabo. Ikitegetse Hilaria ni umwangavu watewe ndafite imyaka 16 atuye mu karere ka Musanze. Kubyara akiri umwangavu byamuviremo ingaruka zirimo no gucikiriza amasomo ye kuko yari akiri mu mashuri abanza. Aragira inama urubyiruko kwifata ndetse bakirinda no kugwa mu mitego y'ababashora mu busambanyi. Ni kuri mikuru ya mugenzi wacu ni kuregera neza.
Nyine niga mu gatanu umuntu n'umusore arambwira ngo ashaka kugira tubane turabana arangije arambwira ngo ajye kumusura iwabo arangije nuko bibona umuntu wari uriyo arampata.
Ikitegetse Hilaria atuye mu karere ka Musanze, kuri bafite imyaka 18. Yatewe inda n'umusore afite imyaka 16. Ese byaba byaramugendekeye gute?
Ngukundana nyine bisanzwe. Nuko yarambwiye ngo nzamubera umugore, ndavuga ndacyari umwana mutoya. Arambwira ngo ubwo tuzabyumvikana, arangije arambwira ngo nzajye kumusura. Ngiyeyo nyine babona bari bariyo, nuko bigenda bityo.
Uwo musore mwamenyanye mute?
Warahuye mu nzira ndi kugenda, nawe ari kugenda. Nuko aramutsuza nanjye ndamusuhuza, abambwiye gutyo. Ndamubwira nzagusubiza twongeye guhura ku bundi munsi, rero nuko tuba turamenyana.
Hanyuma se nyuma yuko agufasha cyangwa kugiriza agufasha cyangwa yarakuretse gusa?
Yabimubwiye nka kubyemera, njye nkora ku bushakashatsi bwanjye, nyenda kinshiro kugira ngo imyambaro y'umwana n'ukuntu twabaho turi kurya.
None se kuki utamujyanye mu buyobozi ko yagukoreye igihohoterwa?
Umwana ntabwo byo byanjye, kuva yanyangira umwana nahise mwikuramo, ntabwo mukunda.
Ese bashyize udukingirizo mu mashuri byagabanya umubare w'abakobwa batwaye inda kirarangavu?
Nyine hagiye nk'umunyeshuri umukobwa ahura n'undi w'umuhungu bakaganira, babizi nabo abahungu, ubwo rero bakaganira bakibuka byagendeye ku kandi ubwo bagafite bagakoresha. Ubwo rero ni uko dutanga.
Iyo muza gukora imibonano mpuzabitsina mwumvikanyeho n'uwo musore, wari gukoresha uburyo bwo kwikingira?
Oya, narinda manza nabyara nkari mwese, nkategereza umwana yakura nkahita njyayo, noneho nkashyira nko myaka 2 namba se umwaka, umwana akuze nkongera nyine nkabyara undi ariko uwa mbere akuze. Ingaruka nagize nyine uko natakaje, nze gusubira mu ishuri kandi nawe ukumva ko nari ndi mu mashuri matoya, ntaramenya gusoma no kwandika neza. Nama nabagira ni ukwifata ntibashuku n'ibibiri hanibi n'abasore bari hanze aha, bakabakwirinda ibintu badushukisha, bakifata nk'abakobwa.
Ikitegetse Hilaria ati gutwara inda byangizeho ingaruka mbi zirimo no kuva mu ishuri, atari ko wenda dukoresha agakingirizo simba naratwaye inda. Turakomeje n'ikiganiro cy'uyu munsi, aho turi kuganira kuri gahunda yo gushyira udukingirizo mu mashuri yisumbuye. Mugenzi wacu David Hitimana yanyarukiye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda, aganira n'abaturage bahatuye biganjemo urubyiruko, maze bamubwira icyo batekereza kuri iyi gahunda.
Gushyira udukingirizo mu mashuri mba mbona bikenewe, ubwo bari baracyerewe kubera urebye abana b'ubu, ukareba inda zirimo guterwa mu bigo by'amashuri, usanga ari ikibazo cy'uko batinye kujya kutugura cyangwa babuze ukuntu bajya kutugura, kwa gusohoka ikigo biba bigoye. Batubaye nge ku ruhare rwanjye byamfasha, usanga nubwo batatuba mu bigo by'amashuri, usanga muri tuwarete tuba turimo kabiri Rwanda twavuye, ni na wandi batinye kujya kukagura ni usanga zanda zigirize, kandi usanga ko minisiteri ikibazo isigaye ifite ni uko hasigaye ha abanyeshuri batwita cyane. Rero mba numva byagabanyura izo nda ziza zitateganyijwe, numva njyewe bikwiye ku ruhare rwanjye, sinzi ukuntu abandi babyumva ariko birakwiye, kubera n'ubundi batadutanga n'ubundi abanyeshuri ntabwo wababuza kubikora, n'ubundi barabikora, njye numva byabafasha ko bajya badutanga mu bigo by'amashuri.
Ego, ku gitekerezo cyanjye mbona bikwiriye ko utwo dukingirizo twagaragara mu mashuri.
Kubera iki?
Kubera ko usanga abanyeshuri bamwe batwara inda zitateganyijwe, bityo bakabuza amahirwe yo kwiga, ugasanga kwiga birahagaze, bigatuma umwana adakomeza amahirwe yo mu buzima busanzwe.
Kimwe no kumva gushyira udukingirizo mu mashuri bizafasha iki?
Bizafasha kwirinda inda zitateganyijwe, yewe n'indwara zimwe na zimwe zigenda zigaruka mu buzima bw'abakobwa bwa buri munsi.
Udukingirizo si two ngombwa, ahubwo nibafata igihe cyo kwigisha urubyiruko ku mashuri aho ari hose, babitorera abantu bagomba kwigisha urubyiruko kugira ngo rugire imyitwarire myiza. Ko gushyira udukingirizo n'ubundi uzaba wamumaze gusambana, kandi gusambana ni icyaha, tujye tumenya ko ari icyaha igihe icyo ari cyo cyose. Kandi none icya kabiri ngira ngo no gukundana, iyo ukunda umuntu ntabwo ushobora kumusambanya. Ibyo byose rero iyo bagiye kujya gusambana ntabwo uba ukunze umuntu.
Birakwiriye, ni ukuvuga ngo buriya aho kugira ngo umwana wawe babe bamutera inda cyangwa se bamwanduze n'izindi ndwara, mbona kuba badushyiramo ntacyo byaba bitwaye. Urebye ibyo ngibyo, icyo bije kugabanya ni inda ziba zitateguwe cyangwa nizo ndwara zandurira muri ibyo, ariko urebye
hari ababyeyi batazabyakira neza. Urumva nta kibazo rwose.
Ntabwo bikwiriye kugira ngo umuntu afate udukingirizo tujye mu mashuri, kuko numva n'ubundi baba bakwirakwiza ubusambanyi. Byarushaho gukwirakwiza ubusambanyi kuko ni ngiye none ntanukira agakingirizo hariya, nzagakira yaba gukwirakwiza ubusambanyi bizanye mu bintu by'amashuri rwose, ntabwo byari byo. Nk'uko wabijyana mu kiliziya, gusa wafata wakwigisha ukavuga ngo gusambana n'icyaha, warangiza ukazana udukingirizo ukatunyereka mu maso, ubwo urumva nyine wampaye gahunda yo kujya wambikore.
Barakoze cyane abo baturage baganira na mugenzi wacu David Hitimana, aho bamwe bagira bati nibwo buryo bwiza bwo gukumira inda ziterwana bakiri ku ishuri, ariko abandi nabo bati oya oya rwose byaba ari ugucirira ubusambanyi. Reka dusemizere ku isipuri ku buhanga bw'ibyuma atuzamure indirimbo, turagaruka dukomeza n'ikiganiro ejo mukanya.
Uri umukobwa muri iyi myaka n'ukuri biragoye, abakubwira yuko bagukunda namagana ni benshi cyane rwose, n'ubutumwa bugufi wakira ni igihumbi nibura buri saha. Uwakiri igibwe na benshi ntabwo amenya uwamutekeje, ibyo ngibyo agomba guhita mu meza mumenya.
Ugifunga inyakiramajwi yawe, reka nkwibutse ko ukomeje gutega amatwi ari Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira tsiko ijyanye na gahunda yo gushyira udukingirizo mu mashuri, aho usanga kugeza ubu bamwe batabivuga rumwe na Leta, cyane cyane abanyamadini ndetse n'imiryango itegamiye kuri Leta. Nawe rero duteze amatwi, ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro udusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi, aho twandikira ubutumwa bugufi kuri telefoni ngendanwa ari 0728 2832, cyangwa se kuri nimero ya WhatsApp ari 0785 781 811. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram, Twitter ndetse no kuri YouTube, aho wakurikirana ibiganiro biba byaratambutse ujyashakishirizwa ukandika ijambo EJF Echo bifatanye. Mujyahera bamwe bavuga ko kugira ngo umubare w'abangavu batishuri kubera gutwara inda ugabanuke, hakwiye gushyirwaho gahunda yo kurushaho no gushyira udukingirizo mu mashuri. Ntagwabira Jean Marie Vianney ushinzwe uburezi mu murenge wa Murambi wo mu karere ka Rulindo, nkamwe muhagaragara iki kibazo, wavuga ko asanga atari yo nzira yakemura ikibazo, kuko n'ubundi mu masomo biga harimo ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ko ahubwo byaba ari uburyo bwo kwigisha abana gukora ubusambanyi. Usibye ibi kandi ntagungira avuga ko iki kibazo kitari mu banyeshuri, kuko usanga kenshi izo nda baziterwa n'abantu bakuru, ko ahubwo twakabaye dushyirwa ahahurira abantu benshi. Ni mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'ikiganiro ejo isingizwe Marie Claire.
Tuhaye ikaze.
Murakoze. Kuri gahunda rero yo gushyira udukingirizo mu bigo by'amashuri, mu by'ukuri twebwe nk'uko tubibona, tubona ahubwo ko aba ari ukubankuraja kugira ngo noneho bakore ubwo busambanyi bisanzuye. Ariko mu mibare n'ubundi dufite y'abana bagiye baterwa inda, ntabwo mu by'ukuri tubona baziterwa na bagenzi babo, kuko usanga kenshi abana b'abakobwa bashukwa n'ubundi n'abantu bo hanze kandi bakuze, kenshi twagiye tunabakurikirana bamwe bakanatoroka. Muri make rero iyo gahunda yo gushyira udukingirizo mu kigo ni imwe yaba mu ngamba, ariko ku bwacu tubona byateza ikindi kibazo gikomeye cyane. Nta nubwo dutekereza ko n'icyo kintu tukijyanye muri asambure y'ababyeyi bagitora rwose. Ku bw'ibyo rero twumva twashyiraho izindi mekanizme, aho twashyizeho gahunda yitwa umugoroba w'abakobwa, abakobwa baraganirizwa ukwabo, ndetse ubu muri iyi minsi twashyizeho n'umugoroba w'abahungu. Hari n'abarimu muri buri kigo bashinzwe buri gitsina, ku buryo tubakangurira kwirinda ubusambanyi. Ikindi twagiye dushyiraho kwapa dukangurira abana kwirinda ubusambanyi.
Ese musanga iyi gahunda iramusigeje mu bigo by'amashuri, itaba ari uburyo bwiza bwo kwigisha abana mu gihe
kwifata byabananiye bakamenya uko bakoresha ka gakingirizo.
Erega nubundi na mbere yuko benda dufata nizo ngamba zo gushyira udukingirizo no mu kigo usibye ko ku ruhande rwacu twego tutemeranya nabyo, nubundi abana haraho babyiga babyiga mu isomo nko muri primary riba mu isomo ryitwa EST barabyiga uburyo bukoreshwa mu kwirinda agakoko gatera sida n'inda zitateganyijwe. Ni ukuvuga ngo n'ubundi nubwo utabimubwira ibyo ngibyo n'ubundi muri amasomo azabibona no mu buzima busanzwe azabibona. Dukwiye kugenda tukajya muri community akaba aribo tubyigisha, hanyuma nka kuriya mutubari barimo udukingirizo n'ahandi hantu hahurira abantu benshi, yewe no ku kagari buratwashyirwayo ariko tudashyiriweho baba abana b'abakobwa cyangwa b'abahungu bakiri mu ishuri, hanyuma babandi bari hanze nabo bakaba badukoresha. Icyo tubashishikariza ni ukumenya ko akazi kabo ari ukwiga, hanyuma igihe cyazagera cyo gushinga urugo bakarushinga n'ubukwe bwabo tukabutaha, ariko nta na rimwe dushobora kugenda ngo tubashishikarize gukoresha udukingirizo.
Tubashishikariza kwifata, ni wa wundi wananiwe kwifata mumugira nama ki?
Wananiwe kwifata icya mbere byo benda ni ukujinariza ntabwo twamumenya, ariko wananiwe kwifata tubakangura ko yagakoresha, ariko ntago nanone twadushyira mu kigo nka kuriya mutubari biba bimeze. Mu by'ukuri tuba tubona nabyo byaba ari ibintu bigayitse, kuko twamaze kubona ko atari abanyeshuri bagenzi ba hoteli inda, tubona ko no hanze muri community bakwigishwa, aho kutwo dukingirizo tukagira ahantu dushyirwa muri community aho kugira ngo tuze mu bigo by'amashuri.
Murakoze cyane.
Murakoze namwe.
Turamushimiye cyane Bwana Ntagungira Jean Marie Vianney ushinzwe uburezi mu murenge wa Murambi ho mu karere ka Rulindo, aho wabona uburyo bwiza bwo gukemura ikibazo cy'abana baterwa inda ari ugushyira udukingirizo ahahurira abantu benshi aho kutujyana ku bigo by'amashuri. Reka rero nongere nakire mugenzi wanjye Ukeza Kristera tugeze ibitekerezo mwamaze kutugezaho muri iki kiganiro, utubwira icyo mutekereza ku mikoreshereze y'udukingirizo mu mashuri.
Kuri ingingo Jaime hari abadukurikiye bamaze kugira icyo babivugaho binyuze kuri nimero ya WhatsApp y'ikiganiro ariyo 0785481411. Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke mu butumwa bwe yagize ati sinumva ukuntu mu mashuri hatangirwa udukingirizo, bagakwiriye gushaka izindi nzira kugira ngo bigishe urubyiruko ko gukora imibonano mpuzabitsina batarashinga ingo kari bibi. Uwiringiye Imana Jean Claude we yagize ati gushyira udukingirizo mu mashuri mbona byaba byiza kuko byagabanya umubare w'abana batwara inda mu mashuri bikanabarinda kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.
Urakoze cyane Kristera kuri ibyo bitekerezo, ariko mbere yuko usohoka muri studio ndagira ngo nawe nkubaze umbwire icyo utekereza kuri gahunda yo gushyira udukingirizo mu mashuri.
Icyo mbona ni uko gushyira udukingirizo mu mashuri atari cyo gisubizo. Igisubizo ahubwo ntekereza ko ari za gahunda n'ubundi gukomeza kuzishyiramo ingufu, kuko n'ubundi kuzana udukingirizo mu mashuri ni no gukangura cyangwa kongera kwivira abana kurushaho gusambana. Rero ikinumvo cyakorwa ni uko ahubwo za nyigisho hahandi dutangirwa byakomeza gushyirwamo ingufu. Ntekereza ko kugira ngo dushyirwe mu mashuri burya twashyirwa mu centre de jeune tugashyirwa kwa muganga kurenza uko batuzana mu bigo by'amashuri, nitugume hahandi ahubwo wumva gakeneye cyangwa ukwiriye izo nama agane kwa muganga cyangwa agane ahandi hantu hatangirwa izo serivisi z'udukingirizo.
Aha, urakoze cyane Kristera. Turasengera umusozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, ariko mbere yuko nsohoka muri studio reka maze nibutse abo twatangiranye n'abo tutatangiranye icyo twaganiragaho mu kiganiro cy'uyu munsi. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero twagandaga ku nsanganyamatsiko irebana na gahunda yo gushyira udukingirizo mu mashuri, aho usanga bamwe batabivugaho rumwe. Twumvise bamwe mu baturage bo mu karere ka Kamonyi twaganiriye, aho kuri ingingo bamwe babona nk'igisubizo kirambye cyo kurandura burundu inda ziterwa abangavu, ariko abandi nabo bati byaba ari gahunda yo gucirira ubusambanyi. Twumvise kandi ubuhamya bw'umwana w'umukobwa witwa Ikitegetse Herari wabyeye afite imyaka 16 aho yigaga mu mwaka wa gatanu w'amashuri abanza agahita anacikiriza amasomo ye akaba asoza agira inama urubyiruko kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina n'uyikoze akagerageza gukoresha agakingirizo. Naho ku musozo w'iki kiganiro tumaze kumva ushinzwe uburezi mu murenge wa Murambi ni mu karere ka Rulindo avuga ko twagashyizwe ahahurira abantu benshi aho kudushyira mu bigo by'amashuri. Ese mwe mwakurikiye ikiganiro cy'uyu munsi, iyi gahunda yo gushyira udukingirizo mu mashuri murayivugaho iki? Nimudusangize ibitekerezo byanyu ingero cyangwa inyunganizi mutwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ariyo 0728028832 cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0728028832 0548 14 14. Mwadusangiza ibitekerezo byanyu kandi munyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram, Twitter ndetse na YouTube, aho ushobora gukurikira ikiganiro wacikanyweho wandika ijambo JF Echo ukadusigira igitekerezo cyawe.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti zacu mugume ku maradio yanyu, mukanya gato cyane murumva ikiganiro dusangirije.